Wabebe, skilo. Wabebe, waskie.
Oh yeah.
DJ Chris.
Ato kwe mtamo aje wezi jikula.
DJ Chris.
Peana, peana.
Niki kupe utaweza.
Peana yo kitu.
Representing RKOB, Rich Kids of Bamburi.
Femi, ndole meja, ndole meja. Sulko na dai kuchapiana nae. Ishia, ishia, ishia.
Eu quero que tenha karibu na wei yambie triki sana manze. Boy wenu hapa MC triki hapa na tunajiri vinoma sana na DJ number 1 hapa. DJ Chris.
Nico Beats, Mr. 808.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we upo menibamba.
Ah, Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza vile ulituosha kuile vasi aligiso eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nimekuja mani.
Eh, okonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Ah, Femi wan,
eh?
We unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja. Ah.
Okonko na kitambi utawezana.
Chawezana.
Nikikupea utawezana.
Chawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Chawezana.
Nikikupea utawezana.
Chawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Hey mambo vipi ni nae boy kwa niposi kini ninja. In the mix VJ Chris.
Yo ni King Kong mani kona VJ Chris.
Zero Rainbow ni make up. Ni make up. Zero Rainbow ni make up. Ni make up. Zero Rainbow ni make up. Ni make up. Zero Rainbow ni make up. Ni make up.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajwama na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Anabai makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup.
Locally accepted, internationally approved. Proved. VJ Chris. Straight out of county 001.
Akakanguna ni kamali ya omari mari. Ni kamali ya omari mari. Akakanguna ni kangale ya ushashamani. Ni kangale ya ushashamani. Akakanguna ni kamali ya omari mari. Ni kamali ya omari mari. Akakanguna ni kangale ya ushashamani. Kangale ya ushashamani.
Mami we ni mari siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare.
kani ngoko mimi nisha mare mavela zimeshika kijela msela put your hand in the air make a fist mandela wajela na stella ndo kwela kani ngoma kapela kani mbosho kwa hela kunyeshe umbrella
VJ Chris baby
Akakanguna ni kamale au mare mare Ni kamale au mare mare Akakanguna ni kangale au shashamane Ni kangale au shashamane Akakanguna ni kamale au mare mare Ni kamale au mare mare Akakanguna ni kangale au shashamane Ni kangale au shashamane Adam na Hawa pale Eden Wako majan madawa wanashashangale Wameshikwa na njana shindo kule gani Na kuna nyoka inamuonyesha kule katikati Sare Staki no mahita kula ni ngori Imebarikiwa sana lakini inangori Ni akusare siku mari mbogi siki munyoski Nani bush ina vansh ina ili ya Moses
Yekeman Shafashi na bosho
Yekeman
Nyendete kigosho
Yekeman
Garedi yoga shoro
Yekeman Yekeman
Akakanguna ni kamali yao mare mare Ni kamali yao mare mare Akakanguna ni kangale yao shashamane Ni kangale yao shashamane Akakanguna ni kamali yao mare mare Ni kamali yao mare mare Akakanguna ni kangale yao shashamane Ni kangale yao shashamane
Kwani nete bado jasikia tiati Tingishizo marama tiati Mikono juko napenda matia tiati Right left atiati Kwani nete bado jasikia tiati Tingishizo marama tiati Mikono juko napenda matia tiati Right left atiati Silapenda vile mtu na yoyoma Siri kama gode vile na kuchoma Siri kama mbuku rata nishasoma
DJ Chris baby
Tupuwa kuona tuona Madi niko wezulize swali mutu Hapa kila mutu kona kutu Shike wako min shike wangu mutu Acha kipusa basi minkubusu Achika mtu zitoke tu dance ati shoke Na usiogope mdogo tuziondoke Mkate nsake npate njote Na ihadi koste miwesha ninote Na kuwaga fete tuende tuendete Shaka mashete chifambe sitete si Leo nisikia kwa mami Kama tuka watoke tuwa kule kingwani
VJ Chris Straight out of county 001
Kwa nini aje bado just get tiati Tingishizo marama tiati Mikono juko napenda matiati Right, left, atiati Kwa nini aje bado just get tiati Tingishizo marama tiati Mikono juko napenda matiati Right, left, atiati Atiati Tingishizo marama tiati Rumba soko konazo matiati Matiati Tingishizo marama tiati Rumba soko konazo matiati Mambo loose ina pambo loose Mambo loose Mambo loose ina
pambo R-K-O-B Rich Kids of Bamburi Let's do this.
Oh yeah. Atokuwe mtamu atewezi jikula. Peana, peana, peana. Peana yo kitu. Mtamu aje wezi jikula Peana, peana, peana
VJ Chris, baby
Peana yo kitu
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 Toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu kutu
Zau zau zigi zau zau Kam kam nikupe tiki nyao nyao Wow wow kusema kwe
kweli ni membao mbao Pau pau ka kuna die hao hao Aye. Bom bom show kila kila Na maringo mingi ndiyo sina sina Na nikijicheki niko miraculous Na ya macho neza pewa binoculars Weni old school ka inheritance Unachocho bado na mashenani hands Unajua spelling ya anonymous Unapenda chipo na hunoni ass
Nikona kutu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 toa kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 toa kutu kutu kutu
Dada dada wani maliza Dada dada wani chizisha Kichwamba nimemea pembe Mauru mujitepa tembe Posta na wakata wembe Sekete kakue kiwete Pum pum na ipepete Slay queen na mtepe tepe Masenge tu walenge lenge
Wabebe, skilo, wabebe waskia 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 Wabebe, suji bebe Demi yangu anadaitu matembe Niko fete, nimejisete Amejibeba, usimuweke Niko isko mabiz na manjege wako on Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai Kweli nini uko high, piga mushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai Ototo awili tunadai, njoki nduta na wamai Kwa nini uko fine, jangreto walai Uko maji haidai, ntakukata walai Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai Nikimada sema high, kwa vuvu Na Wabebe, skilo, wabebe waskia Wabebe, skilo, wabebe waskia Wabebe, skilo, wabebe waskia Wabebe, skilo, wabebe waskia That girl, she a bird and she know Cheki vila mini marda shiro Like a snake body girl, yeah she go Dogo dogo baby, kakinyonga Mina penda vile haga inasonga On the floor, kwanza ibiti kigonga No lie, fine girl, umeni roga Ume stand kama tatu tuza ronga Na kubeba everywhere, mindo donda Wacha kubonda, tunawatoka Wanachoka, wanabaki wakislim wakikonda Wasikie tu ma ouch tu vidonda Tunawatoa mbio mbio kama Honda Bewa makali wanatoa mbaka njeve 34 tunakujanga na rende Boy vupa tunagwash na bireza Big chill kwenye club wanacheza Wabebe, skilo Wabebe waskia Wabebe, skilo Wabebe waskia Wabebe, skilo Wabebe waskia Wabebe, skilo Wabebe waskia
Kama huna kana mama yako usikuje hapo Kana mama yako kama huna kana mama yako usikuje hapo Kama mama yako kama huna kana mama yako kama huna kama huna kama huna kama
Mama yako
nataka leo tamdress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako nazinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunaipuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako.
Kanipiga mate. Kanikwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika oh mama mama ma. Sato sato kaka kaka. Yundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. We mtamu kaskari nguru nguru. Bakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako.
Wolan. 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 Wolan.
VJ Chris, straight out of County 001.
Sana chitie roho hadi kwa miso nakatia poko kisho na kabisa ndo ni mtoe jojo listen listen
bola mchoo bola mchoo
Yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Nima pambu bazi na bambuka. Nima pambu bazi na bambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Adichoko chrada gane.
Nada kamata, sista kata. Chuna chuna fudhi kutumia melkata. Nada kamata, sista kata. Makedani tukisikiza DJ kata.
Mame ya nyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D Kingping toka sauti. Kuna nisha damu mabatini. Magalde mwako juu mitini. Maboyde mwako chini inda kwa karing. Ari ring ding
mjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisa na usitie roho hadi kwa miso nakatia poko ukipakisha na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa
chura chura anataka tukupigwa veshwa pura pura kipa anadai tu Vanessa pura pura anapiga tu bila chesa sura sura anana june memteka. Na kokota kipungi ai inachota andi body cheki vile kana soka inasungi ai mina teka tu andi njoki ai
nyap nyap eh nyap nyap wo tandika 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 kinyap nyap 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 eh nyap nyap wo tandika 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 kinyap nyap 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 eh nyap nyap wo tandika 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 kinyap nyap 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 nyap
nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap
nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap
Nyoko, nyoko, walifunga duka salifika soko.
alipanda bei ya makokoto, virobotos na daimboto, kakachore za paparazi, uje kiwekewa kanadai mandazi, kupa kiwekewa kanadai nanasi, na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal, kuna ngoko na dai kudismantle, hii time ya mwezi huna tampon, usinyonge nyoka kama huna valon, baby girl, pardon, chuma inavuma, ikiskumwa, I'm a love doctor kinikmtuma, na wabeba beba bila kifua, 2022 naomba kura, MCA langata isha kuwa, Alejandro love quote zimefuma.
VJ Chris, straight out of County 001.
Nigga, big up flow,
wanna juani mazishi.
Nigga, sugar, Mike, wanna juani mazishi. Yeah!
Peace out, VJ Chris, take it away, bro.
No.
Ya today jana ulichana sasa ni hangover, kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa unauliza mbona, mbona mawazo ya today jana ulichana sasa ni hangover.
Young priest nasikia unaitwa baha juu sini wazing but usikia tunaga baha juu kani jing zimeshika mara kadha, labda niache mchuma nikaseti kwanza wata, labda niache pupa nikachome kwanza shata, labda niache chingri nisitupe kwanza rada, ama nikateke wale sizi wa ibada.
Kuna matime ya tamani chana,
kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga,
ya dhyanga.
Inchini yangu inapingwa sana,
napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa moranga,
masere taniwa, izi kierere taniwa, tambi zangu taniwa, akiwe taniwa.
Kesho ni zaidi ya today, mawazo ya today, jana ulichana sasa ni hangover, kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana sasa ni hangover.
Elaiki madogo danya wodigida digidigi madogo danya wodigida digidigi madogo danya wodigida arufo kama shada ziki nice kumi mina digidigi madogo danya wodigida digidigi madogo danya wodigida digidigi madogo danya wodigida arufo kama shada ziki nice kumi mina
minani kialti mindani zimeshika zimeria tukejani midia inadigeto na mabiste babi. Looks not the area to me, pick a cambi. Hey,
in all yeah, with the pretty girl yeah, thing. Give me your thing, cause you know me only.
Run down the pace, cause you know we born it.
Mamore wako na kasbana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange usome tepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo danya, wo digi da. Digi digi, madogo danya, wo digi da. Digi digi, madogo danya, wo digi da. Arufo kama shale, ziki na esko.
Kilalo aki kinge osikia jana, kichapo aki kinge mkishada, kibao ama kijake taska, kinyaru kwanza kibanki rasta. Kudyo na kichingri siti mushi na firimbi, nina bugi na siringi, nina dungi ya shilingi. Kame dubo na kiingi kani mblina we machichi, anazoza kama chichi, ziki bondia pigwe miti. Kibibo ama ashike kifanta, kiboza ama ugong na kada, kishisha ama abong itada.
Madogo danya wodigida, digidigi madogo danya wodigida, arufo kama shada ziki nice kumi.
in the business.
Wale manga, manga ngo, sindi. Wale manga, manga ngo, sindi. Wale manga, manga ngo, sindi. Bona zama baby zao, sindi. Wale manga, manga ngo, sindi. Wale manga, manga ngo, sindi. Wale manga.
Sina la baya, wacha kushanga Na tuna haya na yu manga Nkujua jabu nkiri mshashanga Enko na mbogi yangu nkuke kwa mta Tukuchasa kila siku vile inafa Usingizi lisho jala siku saba Guze tuchafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Mangoko wote, wako na umanga Mangati wote, wako na umanga Mta zote, ziko na umanga Kamu uju sisi wote ni wale
Wale manga Amanga ngo sindi wale manga amanga ngo sindi wale manga amanga ngo sisi ni mabwana zama bibi zao sindi wale manga amanga ngo sindi wale manga amanga ngo sindi wale manga amanga ngo sisi ni mabwana zama bibi zao
Nanda imekazwa inyushikishi Napita nikikata nikisipisi Napiga iyo kitu inapisipisi Ukiona mina mbulu John Komasi Nakemba wambu shiko njeri na masi Izo shimo zote mina maki Nakata besu William Luso na kesi Choboa kasongesho Biki cho icho icho
VJ Chris baby
Nabano no kilo kolo Chambao Uchengu
wakao Wale manga
Kwanza venye umejibeba nga miudai miupenda napenda chako venye uicheza nga miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Ringi na nyagoro, alafo kuwe solo Kwanza kiwa momo, buda na mchongo Macho za kondo, go chongo La mimboko, mbaka usoko Dima kiwa kampwa na stone proper Alafo kiwa batwa na dondosa Pale downtown na dondosa pale down, kudondosa
Venye wejibeba, nga miudai Miupenda, napenda chako Venye uicheza, nga miudai Miupenda, napenda Figa fire, yani dangerous Miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Niko kidalio shamba na tunamboga Lejejaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayengu na rienga Zituna kama chengu kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaga kitanda ligona sofa Chapa chapa kichapa na chia
Venye uwejibeba nga miudai miupenda napenda Chako venye uicheza nga miudai miupenda napenda Figa fire yani dangerous miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Wambulu, luku, washa kindukulu Ulu, luku, washa kindulu Ulu, luku, washa Ulu, washa kindukulu
Chris, representing RKOB, Rich Kids of Banbury. Oh, hear this, you bastards.
Odiwa moranga nine kam na mandom. Izi tereni na zote zimetoka ngong. Kina wapo wezi mpata mini kasadam. Mboko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Akosho polo shema punyeto Itapu
boko mashata kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Na jaminiani na ngubi la njubu. Unastuka na utatosho na kirungu. Girls like we na mecheze ya madudu. Na kodudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jaba ni kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurulie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kundarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
DJ Chris, baby.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukuta expanda ndo ilikuwa ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana tense. Nazidi kuwa lenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bendi lako limeniko mika kudu. Limenishika nina sema tumasudu. Karibi ya chaptono nipige mamundu.
Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Zungushie wendo, zungushie we. Mtakenye na wendo, ntakenye rege. Mtakenye na wendo, ntakenye rege.
I want you boy, with the ghetto loving. It's not here that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need it. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, si juwezi. Niko standi kulipo di juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kuku fota fota tu kama mbuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye club wa, wa, wanarara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Tani lango limeniko mika kutu. Limenishika nile sama tumasudu. Karibi ya chapter na nipi.
Inachuna, tena sana inachuna ati.
kali we jua kuna chuno kisike biti ya mavo jua inachuna bado meno yuko vunja mfupa bado tembo ziko vunja chupa haribu mtu wangu emezesha usiku changa we serereka shisha iko changanya kete parombia pili na kuja wepewa kuja mtu gizani kisawa sawa mkumbushe itumani ya pawa na kona nasumbua kwa sana lazima jui kutu inachuna
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna Inachuna, tena sana inachuna ati Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna Inachuna, tena sana inachuna ati Inachuna, jaba natafuna Inachuna nasikia kujifuna Inachuna, inagonga Na waroga ni kibonga Bang ting nakatia Bang ting napitia Zimashika mina reg tumabia Zikishika chora saba na dandia Huku kitembea na nare nika kipande Afande sina kipande nikona omo Mgenji koto kwa zabe nika nisomo Mkwela kama nikware sida ingono Mbasu wa evi jundani wa levi Mabedi mateki na badu mabedi Na medi na hedi na kando makeki Na kata makeki nika nibash tailor Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati
Inachuna Lipanda bebe shash ndon livu Na street Naka kiwashwa na kiku Na Naka kochonjo konjo konje si Na Yeah yeah no
Yeah yeah All the jobs and swigo Soli wine mitindo Pisi kwa miwindo Nyapi ya mipindo Ila city na ikuna siyo kiza liendo Naka kuki naka bless Ila siku tindo
Romance naka pigi ya nyambizi Mapenzi juni metoke ya swazi Kama kame shiki ya gaili Naka pepenya kana cheka Quick Yeah yeah oh.
Inachuna Kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati
Chuma, ona uyu, ako danso wamebeba Ona uyu, ako japa na mabela Ona uyu, yunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda
That's only cause I'm supposed to stress Kama rene kisha basi unipe Najueli diva last money spend Hata kani mita Mr. Bagain Yeah, that's only cause I'm supposed to stress Kama rene kisha basi unipe Najueli diva last money spend Hata kani mita Mr. Bagain Instagram babe, better bend the sign is on my Pale Instagram babe, better bend the sign is on my Yeah, Pale Instagram babe, better bend the sign is on my Yeah, Pale Instagram babe, better bend the sign is on my
Nigga, figure flow, wanna do one in my Z shit Nigga, sugar, mic, wanna do one in my Z shit Yeah, peace out, VJ Chris, take it away, bro Woo!
Kitu inabaki No madam wamevalia makaki skanki Moshi mbili na
ndani. After this tupatane magizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki ya kota. Katanisha iyo steki rombo saka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki ya kota. Katanisha iyo steki rombo saka.
Leni project ento wateka. Pata mi base, pate na mapaka. Ni mapanya tuko busy tukisaka. Izo panya root leo tutafieka. Nika sport kwenye club kakibanju. Body fine nika wine kamekwatu. Kumbe kukacheki nika bantu. Hakapeni high heels like low shoes. Kwa keni maripit siyo wandu. Nika wacha kamepeki kwa ni I feel.
Mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki. Skanki, moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki ya kota. Katanisha iyo steki rombo saka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki ya kota. Katanisha iyo steki rombo saka.
Uda ombulu ombululu. Kireta buru kanga kama kunguru. Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishashi na ngeso ni kinyaru. Mbona mna nigudhora kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboki utaka potpo. Chapanisha turi ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mugedi ya pewe ngafia pate joto. Ajifanya wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaga chap chap kwa ubaza masonko.
Arukido waga. Mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki. Skanki, moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki ya kota. Katanisha iyo steki rombo saka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki.
Dizen mokori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Ama lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
VJ Chris representing RKOB. Rich Kids of Bamburi. Now hear this. You bastard.
Dizen mokori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama sabamura. Atu baje kasita na madole. Makada shankati swako jale. Mokori na wena uzaji shada. Kidole, mokori na wena uzaji shada.
Kaina washa na chapa micha ras. Kauna daro kunyuma anza mwanz. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mto yu akambo. Ah, eh, I, oh. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazia ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu. Kai wezi pia unaza najisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza zama ndani otero. Tup tup na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Tani uo. Dizen mokori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama sabamura. Atu baju kasita na ma. Makada shankati swako jale. Mokori na wena uzaji shada. Kidole mokori na wena uzaji shada. Niko haya na sizi meyongwae. Hapa kondaye kuna nuka njoti wae. Ikuseke niza washa tiringaye. Ni chafi ni mtaro yani dapping side. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tuka washe shada. Kakaleta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Itinge kike, itinge titikika. Itinge titike, itinge kike, itinge titike ka. eating get it ticket.
This and Makorina Kiwajaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulumina penda paka. Uku erialolo tailamba.
Nine kuskama saba mora. Atova joka sita na ma. Saka session kati sakota. Makorina weni kukutaga.
Magic, stop this
Magic's
shit!
Anger on the beat.
Nasikipe inyama, nakikida inyama. Kwaza mtupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Loka mari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na ikuliki,
chongo.
Iko madao
na minataka
Chodora sasa ha.
Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada Marathoni lazima atangada Seremala so na ipiga randa Si medikaza na ikula kwa veranda Nipe head ya nito me make mind Funga mlango si kamu on time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na cha stripes tatu wa didas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Shikilia povlems Sea nataka, sauti nasikia tu ni ya paka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shabu, hebu inyambie Nasikipe inyama, nakikita inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki, toma Nakukembea kwa kitu One day, up on the king of Gomorra, two. The Andes of Sodoma and Gomorra, three. A mocha for the up on the Kubora, four. The Teman of Masinza, my
own. YouTube, me black, Instagram, too. Sometimes you go sober, sometimes I'm with you. I disorder me, not you. I'm with you. Ask how I do, do the better than you. Hey, why me pay attention? I just need peace. Niki say, piga, ta uba, see, DC. Kula yako ndio niite fisi
Mina kwa romantic naeza kwa mpisi
Wana nitangoda timi ndo kata goddess Hapa midio board shika chok chora zote Niko uptown tena bado kwa machoche Anything anything lolote ni lolote
Ore ai ni makushoto ai Ore ai ni kimangoto oh Ore ai pita orosho oh Ore ai ni siba koko oh Ore ai ni makushoto ai Ore ai ni kimangoto oh Ore ai pita orosho Ore ai, nisi bakoko Nyama kwa nyama, sijui kama kisa Leta change juice, jai tupakia Nina asali, lakini sinabi Napenda punyeto, ndio mana sinabi Anapenda dina, lipata aji Mazigwembe, omulida mwana wanje Bangai, pienga juform ni kubanje Nichome kipienga juform ni kubange Leta keroma, sikuje ni kumange Kuku sutake, unga ukande Ta unameku, sikuje ni kupande Niko mavodoma, spirit ni za Makushoto ai, ore ai, niki mangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai, nisi bakoko oh, ore ai, ni makushoto ai, ore ai, niki mangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai.
Weka kademuka kwa filbi kukula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki, 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 yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kakona Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine
Queen be machine
Nasema queen
be machine, ni kus boga matin. Basi nipe hiyo yus, sitambuika inatin. Geuza deba ni kunyuke basi lea utatika. Ni ngoza wacha kwa koweka mna kamisi. Nikithani rodinaro kusukia ni mtaro. Misi fresha kwa mastingo nita kushika kilubaro. Na ukianza ati kuwika nita kumwaga devano. Ni kugurumisha shimolo utadhani mchaza pano.
Weka kademu kakwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Kako na queen bee machine, sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Kame beba steki bigi nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kaki na mazi ya chene nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Ene kizidi umenguwa nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine, sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Nasema queen.
Machine, kwa da hizo saiza pumping, 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 niko pumping. Back up, kwa da weka do the parking. Booty so juicy, got my fist wanting. Kwa hii game, kuna cheza kima saku. Chezo rak, nigga, ukile chodaku. Choko mbro, shuri liye tuko bafu. Nisha mkema na mpiga bafu cha.
Weka kademu kakwa fiti kukula, ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani queen bee machine. Queen bee machine, sema queen bee machine.
VJ Chris representing RKOB Rich Kids of Bamburi.
Wa bebe tena. Wa bebe tena.
VJ Chris straight out of county 001.
What's up, it's your Bam Barbie King. Yeah, me out of there. And you are chilling and listening to great videos from VJ Chris. Chris, Chris, take it away. Ho, ha.
Lani siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwang. Akitwek boy shell anambau. Rauka juka steam za kachang. Nikuperi baka kama gira gifau. Upa upa eh, bakawa. Ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Piga flash, na kuna vile ntangeza shash. Buda basi, na kuna vile na saka bash. Sauta catch, na kuna vile na saka cash. Nina shaba, na kuna vile na pina gono. Nada ipaka, onda vile nangwa usoko. Msupa flash, na viva tuachio ngongo. Nina juku, dula ndula kwa manyodo. Ni undugu, my ex, unatema ngono. Pesa otas, shereo singizi wa pono. Mboko fast, mroro sienda taka pono.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Akitwek boy shell anambau. Rauka juu custom za kachacha. Nikuperi baka kama gira gifau. Upa upa eh,
bakawa.
Upa upa eh,
bakawa.
Au madem wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Au mangyoso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Nimekupangia adi che ukilandi utachezea gia. Mi upenda ile feeling kiuwa menikalia. No kistadi vile we uwa unatulia. Waithera kwe mwaga gata gate kado. Genaga wegwa kwa ogeza bia toido. Gake no kigwa robo weyo heterezo. Okainia wezere ginyo kamia zade. Zade, zade, eni zade oh.
Leni siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Akitwek boy shell anambau.
Iwaweza kabit kakomplain na kajongeza wazeze.
Shika ziko kuma brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai. Gai, 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 gai. Legeza, chi, legeza, mam, legeza kiuno ni pekeje. Legeza, chi, legeza, mam, legeza steak ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje.
Wanabebwa na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mino gaskuka. Kauka spell, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ufuta. Winga kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend lazimo kutoe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom.
Tuwa bom. Izo zembe na lazima iwaweze. Kabibu kakomplain na kajongeza wazeze. Shika zigo kuma brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai. Legeza, legeza, mam, legeza kiuno ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza steak ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje.
Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Mash up the place.
Big trio on the beat.
After party, after party, after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party, after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, run up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Belly can fly, I don't like no vulture. I kinda told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. Party after party, after party, after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party, after party, after party.
Okay, now drink off the drink till we go dumb dumb. All about the action, John Clough and Dumb. You think it's over, but I'm not yet done. I keep booing it. Give him a run, run. I say, good one. Let me do my thing one time. Good one. Let me do my thing two times. Good one. Give her that thing three times. If you really, really like it, we can go full time. You know, I handle my business from the start to the finish. I really ain't got no limit. I'm power, power with the spinach. I got my haters to live it. The dream and hear what I live it. Ain't got no time to be timid. Miss me with a gimmick. Like, I came looking for company. Drop that thing up on me. But I get kumani by way. It's a party after party, cause I got my money. Like,
party after party. Party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Yeah. Naje moyo na jikuna kuna. Nikuulize nini unasema ati hakuna twende party.
Magic's anger on the beat.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party, after party, after party.
Nyama, nyama, nyama.
Nyama,
nyama, nyama.
Nyama.
Yeah, boom, boom.
Nyama.
Yeah, slay queen.
Nyama.
Leo niko fly car, ding-o-ing-o.
Ay.
Buruka, ding-o-ing-o. We
Kuruka tu pizka tingoingo Kuruka tingoingo
Chokora mapipa unakiuna Shakira Pigwa kuni dakira kamote mashira Gokinya nadira unapokonda fira Sina saa majira mkisi azira Teko basi pakira unadu maria Kanivajo maria akiga kiwashira Kauna penda za dogi leo ni punda kazia Kauna penda za mbogi leo malaya gasia
Party after party Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha pi place. Yeah, yeah. After party tuna mosha pi place. Party after party ni kumosha pi place. After party tuna mosha pi place.
I'm craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving. Ya kijaba. Diwa muranga lena pia na tuma mete after mete. Manjotu za kumwagi kazi mwagi kia paivisa itu kwa kete Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete Demia kwa mede usike jani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute
yeah. Niko ndane na shida pasi ganje Hapa ni pate hata kama chutake Hado mekate mkatanga na maji makali na bale Iko nini sijali Waita leta na ufanye haraka na hizo tako zianzange kubwara Ambia DJ manaija ni swara Kali ya rithe la full shot na mwaga Chekili kidiki ndo nikiangusha ndane Na bado nikidiki utakonfirm magizane Kama pena pidi ngeze dini mini nani Hadi marafiki manafiki japu nane
Party after party
yeah.
Party after party
yeah.
Party after party After party after party
Party after party ni kumosha pi place After party tuna mosha pi place Party after party ni kumosha pi place
Mi ukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juniko quarantine Quara, quarantine Quara, quarantine Quara, quarantine Quara, quarantine
Eh, Wuhan Kulikuanga na corona booster Tukaisunda kwa mojoka dunda Tukateza tuna distance dunda Tukateza tuna di yeutoboa Kamefuta korone umochoa Kamedunga polo budanga Pota toka ndongo kumdondoa Takudunga jongo
Miukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juniko quarantine Quara
Fadi bro, wako wana kutaka Uneza pata di baba kwa yu kutaka Tosa sound kwa panomba namba Sina tabi ya kaza kamba Za gwanda ulishani ganga Tugeuzane baba na mama
Miukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juniko quarantine Quara
Na kupiki yanga, fea na tumanga Lafu magizani, juwa na kumanga Msupa wakiwanga, kika mepebanga Si kidimanga, wezi kipanganga Baru ikiwaka, bandi sedi gaga Fom kujipanga, ntoke kwa dimanga Mapenzi na laya, wa area ni malaya Mapenzi na laya, wa area ni malaya
Miukata makale, naongeza na bale Kanina maganje, juniko quarantine Quara, quarantine, quara
Sanitizer by sanitizer